Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, nijenge kwangu mini sare la lodi. Natamani nitengeneze yangu mamoni, nijikaze hapa ndani Nairobi. Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Nijikaze hapa ndani Nairobi.
Kwa zile pilka pilka zangu za kusaka hila, pesa pita pita tangu pata na masila. Fuko nayo empty, wacha sura ibonde. Bubu game sisemi, success ibonge. Kuna njumu weshe tuna ask wapi Mungu. Na ndio zitoshe seti gazeti kwa njumu. Nataka nijikaze, tumie ganji madhe. Pata nizibanze, tena one ni anze. Costco madafu, upepo na I breeze. I used to pray bana, four times like this. Jasho tupu clout, isha kuwa a thing. Leza kaka bakoma, nataka kuwa king.
Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, nijenge kwangu mini sare landlordi. Natamani nitengeneze yangu my money, nijikaze hapa ndani Nairobi. Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Nijikaze hapa ndani Nairobi.
Na store tu na donjo zile za PK ni pair. If you can make it here, you can make it anywhere. My three window shopping ilikuwa Futsubishi. Jikoni ni foreign, kwa food ni na mpishi. Bathtub ilisha replace kabase. Siku work hard, ndio ni stay the same. OCD sendewe na supu chapo yangu. Najua nani ni less loyal kwa sako yangu. Pata investment, we pata mandai. Ati ni wadosi, that's a blatant lie. Jasho tupu, clout isha kuwa a thing. Leza kaka bakoma, nataka kuwa king.
Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, nijenge kwangu mini sare la lodi. Natamani nitengeneze yangu mamoni, nijikaze hapa ndani Nairobi. Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Nijikaze hapa ndani Nairobi.
Okay.